gudoomiyaha gobolka daadmareer ayaa kulanka dardar geliyay howlo shirka dowladda la qaadayo suudubyaalka wasaaradaha maamulka Soomaaliland, kaasoo loo qaaday arrimaha horumarinta bulshada, xoojinta fulinta adeegyada muhiimka ah ee dowladda, iyo sidii loo dhaqan geliyay lahaa waamirta madaxweynaha cusub ee Soomaaliland. Kulankii waliba intuu soo dareere isku xog wareysaday caqabadaha jira, sida loo gudbi karo fursado si loo faa'iidaysto koraha, iyadoo loo maro nidaamka dowladeed ee jira. Sidoo kale waliba warbixin kulanka loo ku dhugoonsaday isku dubyaalka shaqooyinka dareeran meeliyo maraayana si loo dardar geliyo. Markii uu soo kulanka dhammaaday, kuleed waliba warbaahinta la waramay, gudoomiyaha gobolka daadmareer Cabdiraxiin Maxamed Axmed uu soo meelasay kugu hadalay waliyaabaha kulanka ka dhammaaday, isagoona sidoo kale talooyin siiya isku dubyaalka kale.
Siday runtii ay ahaan jirtay, waxaa maanta aynu isugu nimi shirkii laamaha dowladda iyo wasaaradaha laamahooda isuduwayaasha. Ujeedadiisuna ahayd in shaqooyinkii socday runtii laga warbixiyo, iyo in wixii jira ee soo kordhay ah intii neglijensi ama carqalada ahaa ee soo kordhayna laga warbixiyo. Oo runtii halkan warbixintii ay kasoo wada jeediyeen dhammaan laamaha dowladdu ay kasoo wada jeediyeen roboodkii ay hayeen iyo waxyaabihii caqaladaha ku ahaa shaqooyinkooda runtii intay shaqada ku jireen kasoo hor yimay ay ahayd runtii maanta inaan halkan isku xoog wareysano, iyo runtii shirkan oo muhiimadiisa koowaadna ay ahayd shir dardargelin ah oo shaqooyinka ka socda gobolka in la dardargeliyo dhammaan laamaha dowladda, iyo runtii maanta mas-uuliyiintooda halkan fadhiyaan in ay dardargeliyaan shaqooyinkii ka socday laamahooda, maadaama ayn kasoo baxnay xilli kala guur oo doorashooyin iyo waqtiyo badan oo runtii jaanisku u yaraa, shaqooyinkuna ay howluhuna ay jaanisyaduna ay u badnaayeen in uun wixii hore socday dee kala guur maadaama ahayd gacanta lagu hayay, laakiinse maanta in dee beej cusub la bilaabo sidii kulankankii ka horreeyey aynu ku shirnay uu ahaabaa in shaqooyinkii la dardargeliyo, dhiig cusubna lagu shubo, iyo in shaqadii bulshada loo hayay runtii la dardargeliyo oo la gaadhsiiyo nin walba adeegii shaqada u hayay uu labalaabo runtii. Sidoo kalena madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu soo saaray wareegto ahayd in saacadihii shaqada la dhammaystiro oo adeegii bulshada loo hayay saacadahoodii la gaadhsiiyo, oo 8 saacadood oo consultatives isku xiriirsan la fadhiyo xafiisyada oo la shaqeynayo loona shaqeynayo bulshadii iyo adeegyadii loo hayay la gaadhsiinayo, si ay dadkii iyo bulshadu ugu haqabeelaan shaqooyinkii baahiyahooda ay ugu haqabeelaan loona gaadhsiiyo, ayaa runtii anaguna aan amar ku siinaynaa in laamihiina dowladdu aad fulisaan dadkii iyo shaqaalihii goobaha ka shaqeynayseen aad maamulka u ahaydeen aad gaadhsiisaan, farrintaana fartaan, kula xisaabtantaan. Runtiina taasina ay noqon doonto mid laamaha dowladda gobolka lagu kormeeri doono oo laga warhayn doono in la dabaqay saacadii shaqada oo sida ahayd loo fulinayo. Waxaana runtii la rabaa shaqo badan in la qabto, qof waliba shaqadii qaranka gobolka uu uga hayay uu runtii uu wax ka qabto, wax la taaban karana uu ka qabto. Runtii waxaanu ku boorinayaa in guntiisku gujis baa la rabaa, qof waliba shaqadiisa siduu uga baxa unbaa runtii uyunbuu dee shaqadana kusii joogi karayaa. Taasina in wada ogsiinaano in ay shaqadu tahay waxa qure performancegaaga iyo shaqada ay tahay inay aad ku joogi karta ay tahay shaqada.